smokumziki.com.
Ambition to make you blunt. Coke gonna make you blunt. See you gonna make you blunt. What you gonna make you blunt? Ambition to make you blunt. Who gonna make you blunt? You go tryna make you blunt. You want tryna make you blunt. Gonna do me a new ticket to carry to carry. Coke gonna do me a new ticket to carry bus. Ambition to do me a new ticket to carry to carry. Coke gonna suck a do. Eka kulu. Isio, Zio, Chewa, Sio, Atuche, Kesho, Kila Ketu, Nidia, Shatu, 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 Kondisho baka muziki ni biashara tu. Siwezi baka madawa ni biashara tu. Ashaka mpaka dini ni biashara tu. Kila kitu 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 ni biashara tu. Biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Ndio tena fikia lo vya nkala tu. Tumba mitoka jana sujawa. Siko tulani maskani balabala. Ndio tena wasapei nikikosa siongei. Nikipata siongei kibiashara tu everyday. Kidonda kibichi lakini nse sugei. Nafaka kuja kabichi one day. Isicholane so mpaka tujuani. Siwazele unapegia sabza kani. Isicholane au kam tuferishani. Au kam tutenkani. Tutu. Kuna maneno kibao mfuko ni patupu. Kuna maneno kibao meza ni patupu. Kuna maneno kibao bao ni patupu. Kuna maneno kibao kichwa ni patupu. Tupu ni patupu. Hesabu noti kama namba pesa makalatasi. Na shansa sa kwanza ata kama sipati. Siwezi kukosi. Kikubwa spatirosi. Kikubwa spatirosi. Hakunaga biashara za maneno. Hakunaga biashara kuongea ongea. Minapenda biashara za kitendo. Pesa mbele kama tai pesa inaongea. Pesa inaongea. Sabona naleta pombe kwenye biashara. Sabona naleta doom kwenye biashara. Anachanganya mapenzi kwenye biashara. Sabona naleta kwenye biashara. Sabona naleta doom. Kukona make a plan. Kukona make a plan. You want to make it plan, wanna make it plan. What we should not make it plan, wanna make it plan. Wanna make it plan, wanna make it plan. What you should not make it plan, wanna make it plan. You want to make it plan, you want to make it plan. What we should not make it plan, wanna make it plan. Go gonna sakado, gonna sakado. What we should not sakado, gonna sakado. What you gonna sakado, gonna sakado. Kigo gonna sakado, what we should not sakado. Kabulona sakado, gonna sakado. Chego falando sakado, gonna sakado. What we should not sakado. Tumekana sakado, kapanana sakado, kubishana sakado. Kuzipatana tumia notiki tikeli tute. Kukona tumia notiki tikeli basi. Kubishana tumia notiki tikeli tute. Wagalana tumia notiki tikeli basi. Nakekona tumia notiki tikeli tute. Kutunjana tumia notiki tikeli basi. Kubishana tumia notiki tikeli tute. Kubishana tumia notiki tikeli basi. Kukona tumia notiki tikeli tute. Kubishana sakado. Kila kitu ni biashara tu. Biashara 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 kama biashara ni biashara tu. Biashara tu. Biashara tu. Biashara tu. Biashara tu. Isio chama imekido I make sense. Wana tuchola tumepaga wakishere. Atucholeki tuelezeki. Sieleweki. Tumana samtem kinyoki. Samtem kibos. Mabisha kibao misbadilishi pos. Wana maitini mwimpie masosi. Abaju ibado niko kwenye jos. Ya story za wana shambari. Pancha vya ziata kuna almasi. Sizitaki. Nechotaka kusikia. kiwanja ni kutafuna samaki. Kama ukipanda mbegu utavuna mazao, na kila mchuma yanga takula na wakwao. Dangerous mpaka siku na ziwai, wendo na suma kesi mpaka chai. Watoto na chalazi ya santoni, mivado na kanyagio soidili kama jini. Wana tusawa utoke satuna shina ukitike. Sibola tunune, sibola tunune kwe. Tuje, sibola tunune kwe. Wana sakadu, wana sakadu. Commission on make a plan. Like you know my big gun, you love my big gun. They make my big gun, they say my big gun. Well I'm my big gun, this you want in my big gun. To see my big gun, Lunia Kichwan. Kichwan in what do you want to do? I've been a damn thing, my boy, do with your children for. Listen, I was you, I see. I saw a woman in food, listen, my color, just you want to challenge the Saturday. The Madonna can you give us a little bit of a deal? When I took her out to the Saturday, she now keeps it. Sibola tunune, sibola tunune, sibola tunune kwe. Sibola tunune kwe. Kila kitu ni biashara tu, biashara tu. 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 Sipona naleta pombe kwenye biashara, sipona naleta dumu kwenye biashara. Kona chakanya mapenzi kwenye biashara, biashara. Sipona na tuje kwenye biashara. Commission na make it plan. Bona na make it plan. Bona make it plan. Viko chana make it plan. Bona make it plan. Watafuta jala make it plan. Bona make it plan. Wajaona make it plan. Bona make it plan. Wabishana make it plan. Bona make it plan. Bona na sakado. Bona sakado. Wachizo na sakado. Bona sakado. Ush. Mwazo mwisho. Mwisho music. 55 day code. Won't it good? Won't it good? Won't it good? Won't it good?
Sawa na mangu, okay. Una mwingine mapi, unaendekeza jamaa, una mwingine masi.